kama bado janipo, sijapoteza imani ya siabudu mwingine, niwe wanitosha. Hata kama bado janiponya, haina maana janiona. Unaponya wengine, zamu yangu itafata. You are the only one, tetezi wangu yuhai. Majera utaniponya, kufura utaniona. You are the only one, tetezi wangu yuhai. Majera utaniponya, kufura utaniona. You are the only one, oh, only one. You are the only one. Ninajua zamu ya pendo lako siwezi ondoka. Nakwaje kama nitaishi mwenyewe? Wapi sura yangu nitaificha? Nitachekwa. Zamu yangu kupokea baraka. Ingi atazika mimi nikale. Juu yako misi na majaka. Nacheka. Bado najua baba unaniona. Mani yangu vidonda utanponya. Licha shida na kona kona. Bado najua baba unaniona. Mani yangu vidonda utanponya. Licha shida na kona kona kona. Nimeshinda hey.
You are the only one.
Na poke, uzima na poke.